ShankySupplier.com. Boko Shababa, Alo Serapa, Kamanyao, Kabineto. Katika mapenzi yako siwezi, umejua kuniweza. Kugombana siwezi, baka nakosa pozi. Kukuchiti sizani, my baby, hodari wa mapenzi. Uko nyuma kwa liatari, shamfuga mbwa mkali. Sigombane na majirani, tusha kweba na mitiani. Kuachana na isizani, toto jina lake fulani. Nampenda siyo utani, I'm tell you baby jidai. Walo sijo kwa unashai, upo nae wana fulani. Moroni amekweka ndani, ikifika mida fulani. Telona ya wai nyumbani, isha misi vitu vya ndani. Na muai mama fulani, pendeza. Katika mapenzi yako siwezi, umejua kuniweza. Kugombana siwezi, baka nakosa pozi. Kukuchiti sizani, my baby, hodari wa mapenzi. Baby please, I'm sorry. I love you, I never control it. I see one that you hold it. My soul, I give my only. My number one, my only one. 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 Baby come, come, come. Mama mia, nakuaminia. Nimekuzimia, hapo hapo shikilia. Kwenye dunia tumechaguliwa, zidi kutulia, wendo wangu my dear.
My only one, my number, my only one, my number, my only one, my number, my only one.
Kabineto, kabineto song, kamanyao, kamanyao, zia shebo yo, alo selapa. Kama pepo Kabineto akimala. Ayo die, anikiwa ndani ya Kaniva sound. Wanangu wa makaloni, wanangu wa kimala gang gang. Wanangu wa kitapani, wanangu wa mapiatro. Wanangu wa kidimchaka, wanangu wa matosa mpaka mengeni chiyama. Wanangu wa most family, wanangu wa tandale gang gang. Wanangu wa butcha mabiga. We mwanangu baita madawa. We wako biligia biligia. Kini katoto, we pangala chizi, usobanda. Wanangu wa nyamwezi mpaka Kongo kari yako. We bosi chazaga, we sukabineto kwini momo. We tazula kaka, we dula maswaga. Pilot wa dunia, haitikia shebu wapo we. Vuma kama upepo.
Mix, I remember.